Yeah. Stomp. Stomp. Natumia this chance ku announce arrival yangu, ku come up na ku bounce on tracks, yani naguza flow hadi ni bounce kwenye ceiling, yani niguze feelings ama dem hapa mtaani hadi kule pwani, hata na wale wasanii nigonga kila mtu kila place. Kwani nini? Najua feature yangu zingetaji wanna be da wakad, ndio nifike where wanna be. Mimi msanii na napenda sana entertaining, na mara nyingi sana wago tani pata singing. Najua wengi wana dhani this is bragging, lakini do hii ndo mimi naita hustling. Na tomorrow Ronoda fika hadi bless niko Odeyana baby boo, na kupenda mo haina noma, nikipata bag nda kutreat. Man I swear, let me try and explain some few things here. Ile medhali wenda hivi man umesikia, eti mtakacha mvunguni ni sharti iname. Pole pole mina kwenda hadi end jama. Okay, mina taka success in my life, na nita do everything hadi nitapass. Wanasema pole pole ndiyo mwendo mse, pole pole bashua kamse kwa bet. Shida nyingi ziki come cast steady na ustendi, nilizi face cars zote CJ lose my way. Kini cheki mina rap mina saka we, my haters you better go and tawa cheki later.
It's big. Okay, hizo mandege ni orija mabonoko, buda na dime super mwaminifu siyo poko. Mwenye jioni ni kirudi yako tu kwa nyumba, huyo ndo naweza zana ya watoto. Spendi bangi but kai koi wake, chesa ya nini leta hivo tukate. Au mademu wanadai ni wapate, na venye wako hinje hitabidi ni jikate. Soma lebo kila kitu ni brandi, sinjumu siti sholuga tundo ya ghetto. Down kwa DM mapichas wanateta, lakini misi jali nitawajibu kesho. I generation iwache kujichocha, ni kai na habari kuna ingine kesho. All in all kijana ameomoka, mifuko zimefura wezi pata nimezota. Kwa mboto zangu kicheki ni watoto, I don't do niggas me udeal na macheda. Kama si ganji ni ngeos, kasi ngeos joni ganji, ata phone mukipiga bado amnipadi. Niko na uradi kushinda tayoradi, ama tena unipadi buda kwa ni uradi. Hey, buda kwa ni uradi.
Skiza na manze haijalishi minta pick gani, uta pick life ama big money. What I wanna say, this is your journey. Na kama una fake basi kam bali, kako na noma basi kam talk na me. Kama unapenda kam baby fall for me, kama unaenda kam say goodbye to me. Jokijua ukweli wezi lie to me. Wako church wote wakini abudu, wana live on lies yani voodoo. Wana play wa kama game yani judo, wako back of the bookish ludo. Nimeona maninja wakishikana matai, kawamini kukanwa uliza Yesu alai. Hatuguzani hapa watu wana virusi mbaya, time ni money so daily meal. Cash in, cash in, cash in man, cash in, cash in, cash in man 24. Skiza, kama ni beef leza mapema, nikiwa jobo tulizika KD. Kwa choo tulikuwa Escobar, kwa rap likuanga Hedi. Ungeza shada staki chrome, hii ni ngoma ya kumedi. Sinajua sindi kukesha ho, super na wapa pressure ho. Kama undagawa fuck you ho, kama uta catch feelings iza, apa seti utapewa pizza. Mara kwa hudu anani uliza, unaga crush unachachisha. Oh my lord Jesus, look at my niggas, some of the bitches like him though, niggas is only the little miss. Kiono nasonga nataka beef, apa ni mimi naroga na ni nigga ni fire ni supernova. Damn wako na roll over, lafu na mpiga miti, kisha napoa kwa kiti. Kabla ukam game over, so unabaki ukicry over, nigga.